Ate yunga tuvudia kachiko ka parliament akarondole sasanya yusembe eze umi uo msoro mbitongoli vya government aka public accounts committee karazo kwa ilalike vivu uwa abantu abazimba masundi ruga mafuta mbifu vita kilezi wa amu okusinzira kumateka masundi ruga mafuta gali nukuba nagali wachiri mita evi kumi vivili okuba kusundi lirimu okuda kumasundi na marara nga tegali na kulidana evi funga masumero amaruari na masinzizo awamu nukutale abaka wade basinkanye abakungu kuva ministry y'ebyettaka sakuno kulakulanya ebibuga balesi obweraliikirivu olw'amasomero g'amafuta agateekebwa buli wamu era banokoda essomero eryakazimbibwa eddaggulu nga lyetooloddwa amayumba g'abantu omuwandiisi w'enkalakalira mu ministry y'ettaka ye Dorcas Okaranye agamye nti ministry yabagadde ebiragiro ebirina okugobererwa naye ate bakyalina okusomozebwa okubiteekesa mu nkola.
The ministry formulated developed conditions for locations of fuel stations regulation 2022 to regulate and develop fuel stations. The challenge is the enforcement again. Like we have developed a law, we have disseminated the law, but enforcing its compliance is the problem. Now, this fuel station in Naguru, I saw it because it is in the middle of a residential.
Ababaka wabula abasigadde baagala okumanya ani